isikhathi sonke sanawe fikelwa injabulo yonke imzuzu icwe nawe bulelo mazulu onaba Kulumangis, I'll gaze inside.